Kama uangu twende Katholika mpenzi, ukasome upate jina la dini. Jina la pili Justus Kibuyu, jina la wangu Justus Kibuyu. Pauline ungali kidogo, mwaka ujayo utakuwa wangu mama. Chimpole kichimulambe darling. Tuadiriji mnapelezana, twende milimani tukavunje noti wote. Paulina hajui noti darling, zijua zile nyeupe darling. Pole kipole pole darling. Sili makombo uko ninatoka kombo, hivi maji ya shingo ntavuka kwa fimbo. Tamanangu, 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 embu nikulole ikatisha. Nasikitika katisha imefungwa jimi, mwenye kutunga hivi najifunga jimi. Paulinu ngali kidogo. Biharamulo kuna watu wengi, hasa wazinza hata wanyarwanda. Kinipa, 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 ntakupa sante mama. You give me, I'll be thank you darling. Chingi mia naguni euro kamano. Paulinu ngali kidogo, mwaka ujayo utakuwa wangu darling. Pole kipole pole mami. Nasikitika wenyeji wakisema, hivi dada kalezo ena herezani mama. Simuoni wala simtaki, huyo ni yai huyo wangu. Tandika meza bila Muingereza, panga na kijiko bila Kiingereza. Kama wapenda kula na viuma, panga na sahani bila Kiingereza ma. Paulina hajui hayo darling, sijua zile kishenzi darling. Pole ki pole pole darling.